yande joni wittodi emin ta cappanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta on. Ndere ko e kibaruji men ni hawta gollida dow ko ƴewata tiyoji mawɗi poɗɗoji han nebban pétrole nder leydi Niger yara bene ni gollal ngal fuɗɗama. Ɗum waddi ɓiɓɓe leydi Niger ni duwanuɓe noonni ɓe jeehi ton en bene illa kenga. On nana habaru dow mum. Fedde ko lato e bal noonni AS Sony Char noonni kamɓen do ɓeganniɓe kippitama noonni ñande asawe ɓiɓɓe boɓɓe go hippitiɓe kando on keɓan habaru dow mum. Noonni yewtere men pinnol ni hannde en haaltana dow ko ƴewata ni hano to neɗɗo hani yara wullago mum noonni harko ƴewata fillaabi en ni jeeya nokkuji e ko nandi e mum. Tokkum on nampirtol haalaeder kibaruji men. Illa kenga lasar ni ko waɗata duwanuɓe sappo ɓe leydi Niger kamɓen tawa leydi Benin noonni nder maɓɓe no wodi ɓiɓɓe leydi Chine noonni kamɓen ɗiɗo golloɓe no dow sigila ko ñibdi tiyoji mawɗi noonni ko pétrole noonni ko ƴurete hano agadem leydi Niger fa yetto leydi Benin noonni. Nde sigila golle ni ano firtama noonni nogay e tati novembre bittiɗo noonni. Ndeyɓe golle ni tabbintinama noonni go e lewru mars duɓeɗi e nogay e nayyi noonni. Golle koƴol hano nebban ɗan ni hano fuɗete ɗum fuɗɗe noonni go e lewru mai duɓeɗi e nogay e nayyi noonni. Nder gidal ngal ardiɓe leydi Niger e Bene gaɗi noonni ɓe jeccake dow sigila golle ɗen noonni e hawta gollida ko woni hakkunde leyɗe ɗiɗi noonni dow fi lumaku ko fadda illa jippinol laamu noonni ko sojeji gaɗi noonni hoorejo hano fedde lumoɓe noonni koƴoɓe no jara e koƴoɓe no gadda noonni hakkunde leyɗe ɗiɗi noonni ɓe kolli wiide ni ko watta hano conteneriji noonni 13 kan hano fadda noonni ko heppi yottade. Kenga ni hakkunde hano yande joyi lasara yago yande jeego o lasara noonni himɓe joguiɓe malfe gaɗi hippitere noonni toɓe passi hano loreji mawɗi noonni gonɗi no jaaha Mali Kongo cirey noonni gaɗa wuro Ayeru noonni kiloji capanɗe ɗiɗi e jeego o noonni e kerol Mali toɓe buli loreji mawɗi indirteɗi citerne kanƴi jeego o ɓe buli neɗɗo goto e barimo noonni jo en loreji mbi'en kamɓe joo kamɓe doɓe nawnama ɓe gaddama loktorode Ayeru ka woni habaru ko ɓi wurojo go andinimin. Himɓe tato gomɓe dow motojo ni ɓe passi hano lore fedde latoɓe bal noonni ɓe AS Sony Char noonni ɗum ɗo asawe lasara far yande jeego o e mintaji capanɗe tati kan ɗum waɗa dow lawol hakkunde Agades e Tirozeri noonni. To ɓiɓɓe bomɓe ɓe ni ɓe jaɓi hano cereli maɓɓe e fa hankasen ɓe jaɓi hano ceede ko won e maɓɓe noonni ka woni ko ekkitowo fedde nden fantini Aboubacar Ɗam Mahamman o fantini jadimin Ahmed Fella e Cilalol.
Har yande jeegom e feccere gaɗa lasara min ƴuwi Agades yehude Ciro bomɓe tatogo gari pasitimin ɓe pelli malfa sey min dari nden ɓe kennimin sengo lawol gol endan ɓe ƴami to min ƴuwi min kalani ɓe min mbi Agades amma miɗo miila ko hana minen ɓe garani dow lawol gol endan ɓe jaɓi telfoŋiji e komin jogi fuu nder jibaji amin. Ɓe naati lore dem ɓe daari sey ɓe keɓi noddol dow telephone dem ɓe joofimin min nangi lawol gol endan warde Ciro.
Ko waɗata laabi denako joɗɗintine nder lumo abi en ni tehiya ko woni kiloji capanɗe jeɗɗi e wuro Shirfa nder commune mo Diado nokkure mawne de lumako kange waɗete noonni. Gollawol waɗini hooreɓe région mo Agades joɗɗini nokku to kaɓɓiniɓe gatta taykaki noonni. Nani famaka gouverneur Agades général brigade Ibra Boulama Issa o fantini jadimin Moussa Mamman.
Lumogo tawa kana kiloji capanɗe jeɗɗi soɓɓirde sira Shirfa huɓere mawne commune Diado. Golle moƴƴinde kange e ciwol mum gaɗeteɗe no kure de enden waddi ko himɓe no gara cakantarare de enden waɗude lumakum en sanne bani ko ɓurnan no kure de enden hana ko hoyna rafke ƴeron hakkillo fukkingo cakantarare Libi e garki jama are ƴuwde leyɗe feere feereje tefuɗe kange ɗe enden ɓeydi waddude rafke ƴeram dena ko himɓe he are mum'en nder commune o enden wala ƴewamɓe no lumaku kange ɗe enden wonno waɗira waddi ko ɗum fa handen yeru yeruji bonɗi e kaɓorɗe no nanne nder commune o enden.
enden
dum fudu sabi ko prefecture wakati yamuno nokure de enden joddine domude e yewtinaade duni fa handen no lumako gu enden wonno wadira der cekantaraade de enden min jabi joddinde domobe be enden sogeji du gaddama
ko sakiti don ni commune mo chete marino woni no hi asadar maji ko kipiteje e ko nande ni ko bibbe bombe gonno gadaade cakantaraage den de jon do balla no kabbini be ko gonno gadda non ni ho yirna no wonno hebo do fi jonde jam nani famaka woppe pantini der mabbe mamman idrissa
yeah
killo ummiwo ko andano demmu hande dum wala yi atake dum hanti lai amma hoyirna hebama illa ko soji di gadda illa yanda jenai jamma yottake wi ete neddo furagga der
mum sey sangunde kona
sa dornan ko wodi mo kulal non wobbi gesele mabbe wona na fader laddeji mo gesamun tawa der ladde du akillo mu fukata ko fa heba rema gesamun no handi
yanzu zaman
joni hakkilo fukkingo fuddi no warta demu sojeji yida tako farto wibe dabbaji goni e ko nandini amma jun ko kabbinibe no goni no yilo farto en jon der hakkilo fukkingo moy fu fukkoto ibbe bombe ko woni no nata no gada golle bonde der guyka de natata amma jun sadarma on buytake sanne lamdo yettama
je de sosai alhamdulillah
Batu lawal yet berni ko dokin iskani dan filinge kenga alal don hanti ndey batu joda kalen ko tuga dermu woni golle gonde bienni dow laami be finata wa nonni dow ko sembintinta hauta gollida hakkune kabbini be e bibbe wurobe nonni ko joddinta jonde jam e cudol en dan hakkune himbe non nani famaka enu sa dambaji hore gidde mum fedde dokin iska dan filinge o fontini jadi min salamatu kadiri
on a longuma échangé
min kaldi do golle kedaade e laamibe tubal sogeji leedi kanfu e himbe leedi din har ko darata laabi sodude endan e ko wadde jonde jan hebum der cakantaraaje den der mabbe wobbe kali gaddi ceedaku mu e wobbe du kolli no dum tokkira ko endan dan endan sodo no wodiri jonde lobber hebo caka jamaare no wodi du derol majjum gol windoyte himbe piccide deede rabbinol hala eden baawi wiude ko pamral mangal hebake do laabi hawta golli didde laamibe tubal be sogeji leedi e himbe cakantaraaje de enda de himbe gi'i ko hulgini dum e nako ko laaki fu durwa halande do mobe leedi be enda ko watta musolo majjum hebo do
cohesion sociale
dubi gedde ni ko wuro filinge no woni no jabbito batu hano ko leyde duniya ko inditira dokin iska dan filinge dun doni batu non ko dogginol pocci noni o batu ni wadama no gay e jere lewru fevri yade tati lewru mars nonni nani famaka premier ministre ali mahamman lamine zen o fantini jadi bin asumon abubakar
la fête a été belle
batu gum weli wodi tu gulawol du ko soda en dan caka himbe sembin dina duni fa handen fina tawa himbe cakantaraaje den himbe cakantaraare den ko koobe habaruuji sogeji laamibe tubal gari batugu enda hollude ko leedi mu endi enden ni leedi no wondi no durwa jonde jam hebu caka jamaare mayri himbe mayri no der durwo du tettinde di e maral leedi yasin gum fu mido yetta warbe batugu enda mido watti tammude du ko batu mawuri mu Allah yari buram batu hikka gu endan jamaare e weltaare
asabe gada juurani der gallu nyemay ardibe a warnoni Niger tarma mummu be gadi batu joda kalen to be kawri hokko be habaruji dun do gan andingo ko sigila mabbe tuugi noni del lawol batu tatabere noni ko sigila hokko hollugo nyanyudo noni ko watti yeso woni der jingo labi finatawa e pirtor balli noni de leydi Niger nani famaka Abdurrashid Maiga indirte do aladen o fantini jadim Ismail A Jibo
sa récompense chaque année
hitande fumi don kokka barjari gollal hitande ko jomum wadi barjari mudum min kokkata dum woni golle sigila tarmamum hitande fumi don gada batu joda kalen famin kollam moy woni kebudo barjari ne enda amma hikka on ne sedi e hitande biti ito moy ka oni mo barjari mawni jinno sigila tarmamum den koddir wadu dedum mo lewru jie garo to min jotti joni no hani tawa min e himbe leedi Niger min kawjake jaaki leedi meden indu wota wadi sahana mo hennon fu nangi fa wodi fina tawa mudu
encourager les acteurs culturels à travailler
de leddi Niger ni fi jande dewte ni binde tedde ni hokkaka sembe no fu dum do laabi kewdi kan woni no wadda dum non ni do mun nani famaka docteur Saley Mbouba Bali ngudo andal do fi jande gi non ni der universite André Salif de Zender nani famako hokki Mani Moussa
le livre
sigila windudo dewtere jangeteden non sigila odu tawaka der sigilaaji mawdi leedi meden di enden har ko darta fannu ko sembin ina fina tawa himbe gambasa rusi joddinaado gan sigila o enden mabbaama tawabe der makko fu canki take deni dum hidi sigila o enden ummito dewtede enden binde de jange no hani dabare majjum dawri gan labe hawjaade sigila o golludem niger walaadi bindo o dewtere arrotodo sigila on moƴƴina fondita jon campagne fiyude dewte wurtina connoɓe dewte ɗen nder bitigaji mum en e goynotoɓe dewte ɗe enden kam fu e jeeyaɓe nder duro ko watta sigila o enden heɓo nder leydi ɓe goni dangare mawɗe sigila o
enden
der yewtere men pidinan ni hande en kaltando ko ce wattade leydi Niger ni jeel no kuje no tawade ko cile kewde waddata rafinaral hakkune himbe gombe del leddeji ko waddata faabe jotto to cuudi kite non no wodi do ko laabi seri aji kali do mun non ni ko mojjinta sadramaaji ko dum wawta waddi non ni nani famaka maître Ali Moussa hokki jaadimi ne Karim Anissi.
Ces questions sont réglées.
No wodi dewte kewde bindade do majjum. Misali dewte hawjaade fi gese ladde e ko nandi titta. Dewte hawjaade fi baale e nyibdiji der kubeje na nokkuje kawtaade ittanaade jangirde lokkol julirde e ko nandi titta. Ko durwante kan woni wi'e nokkuje de enden gomnati dawranta dum.
Nokkuje demeteedi e dureteedi fu wonana do maragal gomnati. Amma o fi waylake illugal ki labi kawjidi fi maragal no kuje der leydi Niger nani fama ko zuzu on hokki domu
to gese e kaliji tawte dungu diyan tobe no kuje e enden awe golle no kuje non gorude jomirabe no kuje du non fa handen de himbe doni e mamirabe mu de lawo lamu leydi joddinangul hitane dubi ujunaji didi e sappo waddi ponditol der fi hawju chakantaraje de enden misali no kuje ittanade durngul joddinde no dun tokkiro hawjorade deme der no kuje de tobataake
do fi peccegal laamuji der leydi Niger ko handi faddu rafi pamral do jeeyal nokkuje hannden sadarama golle non kono heddi sanne illu der galluji yaade fa der leddeji nani fama ko zuzu on famtini domu
Agades komdan dotor
do Agades e nokkuje kewde de redu leydi Niger no wodi wi obe do minen jeydum gese amin non ladde de enda ladde amin non dey be kokkibe nokkuje de enda golla gala lawol majju deni be chonnirama dum du non ir majjum kan waddata lural chaka himbe
deni fitina no wodi pamral hakkune mabbe kam buri hidede sani pamral hebaka jonke halakan no yottinte to pelle ko gomnati jojjini do fi maral nokkuje il ko fo comme e ko fo deb fande mabbe yade to zuzo
a travers les jugements qu'on arrive à dire
chuudi kite yeso mu en deni tawrabe lural do ladde gese e ko nandi titta gari debe tiardanama jongonga on enden hitangonga fodu fodu do gese e ladde du der ciede enden ni fodu fodu on enden no mauna fayotto e ko wela heberne chaka himbe lurube ben misali lural chaka durobe e remobe do rafi do tanade labi kawjidi gurti na hawjade ladde ittanane dur wonde no reme
généralement ces institutions là interviennent
to madalla bandirabe wonben kettini habaruji din do min dernato habaruji me e fulfulde onon bawa kettini habaruji PN ni gada mun nonni batto joda kale monafisa adamu sirfo yottinta gada mun do onon bawa kettini hano sigilaji ko studio kalangu do tati didi jow do lawol mo RTL kirtinto jam hirti
kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol do tati didi e joyi ko RTL noddo laabi joyi on jobata feybudu sadun jaraka laabi jende jobato buudi tati e noddangal sigilaji studio kalangu keredi dito odon bayi hebude dum do play store.